ate ministro mbezwe bie njigirize ya waguru wa HTV Dr. John Chrysostom Muyingo asinzide ku St. Paul's Church ya Mukono bwabadde yetabye mu misa yoko jukida abajulizi na alabula abakulu b'amasomero abache surideyo gwa nagamba kukulwanyisa ekirwadde ekyebola nti bave mu kuliisa ebijanjaalo empiso. Oweitiwa Muyinga asabye abakulembeze ku mitendera gyonna okukwatagana n'abaddukanya amasomero basaliramu amagezi okulwanyisa ekirwadde ekyebola obutayingira mu masomero ago. Ategeezezza nti minisitule y'ebyenjigiriza egenda kusindika abalawuna amasomero okutandika ne sabbiiti ejja okuzuula oba ngeri y'amasomero agaziimudde ebiragiro ebyayisibwa minisitule y'ebyobulamu.
Twasinze nti ba inspectors mu bitundu ebyenjawulo okujjukiza abantu kye balina okukola. Si ebola yeka waliwo amasomero gatekeddwa okukola nga tegalina kugulawo masomero ego agebayizi ebintu ebyo tugenda kujja nga tubirondoola nga tukozesa ttiimu yaffe ya inspectors naffe tujja kusiba mu field next week okulaba nti tewaliwo bulakugalira bulamu bw'abaana kikula nnyo kwe bulamu bw'abaana kikula nnyo kwekubeera abalamu obutafa nammwe abazadde nammwe abakulembezaawo ku mitendera egy'enjawulo mbakubira omulanga twenyigire mu lutalo lw'okulwanyisa ebola nga tussa mu nkola ebyo minisitule ya health byetugambye okukola.